kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ce'en.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuulee hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhamu waliin walii galtee irra gahuusa beeksisee jira. Naakoor Malkaa jalqaba torbanii kan nu erge keessaati kuno.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuu hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
ከክልሉ መንግስት ጋር ወይም ክልሉ ጋር የሰላም ስምምነት ፈጽሞ አሁን ወደ ታድሶ ማዕከል ገብቷል ማለት ነው።
ጉርሙን እጣ ቤኒን ጅረም ሞቱማ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረዊርቱ ሃሩምሳት ሴኔጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገሬን ህደተኩን ሜሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም ቢየርቲረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ hidhattoonni 500 ajajoonni waraanaa isaanii naannawaa daangaa Sudaan turan waliin seenanii jiru.
አሁን ወደ ስልጠና ማዕከል ትጥቃቸውን ይዘው ገብቷል ማለት ነው። 500 የሚሆኑ ናቸው።
አዲስ ጻይ ሂዳሩምሰ ጉድጭ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙኒ ዳቶተ ከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱረኒፍ አምወሊ ገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋ ዋራቡ ሱፍ ፈለታ ጀኒ ጅሩ አከፉለ ሚዲያ ዋሳ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ረት መጠን ፈሚቲ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦአሻሊያሰን ወሊ ገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍደቶተ ግዱት መለቴ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረድ ዴቪድ አን ሂደቶተ አፍታሳቱሬ ከን ቦቀበይሰ ታሴ ረጀቹል አንዱበተኒ ጅሩ ሂደቶትኒ ጉርሙሪ ጥሉል ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ለንጂ ሃሩም ሳፍረተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰተ አከይርማተን አዲጻይ ዱበተኒ ጅሩ አቀሱ መጽራሆጂ ኡሙሙ ከይሰትለ ቆደኒ ቀባቱ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ አዲጻይ ዲም ከነረቶ ገንቶተ ወራና ገሬ እቶተ ከናራ ዴቪ እርገቹላፍ ጽራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተ ሙራሰዱረ ሞቱማና ነገኒ ሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተጉሙዝ ጎዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለቴ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፍሱሳኒ ጋባስኔ ቱሬ ሐሊላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ ቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ለሞትኒ ሄዱን አጂሰሙፊ ከነን ኩመል ኢባለካመን ቡቃሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴቪሰኒ ዳቡዳፍ ጽራቂ ታሲፈማቱሬ ጀደሜ ጋባሳቱሩን ኪን ኒያድ ተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ወልገይ ሆገኖተ አፍሪካ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ላልጅ ሱዳን ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ሐሳዊ ተደርበ እየሰንለ ገባሳ ከኝ ቶርባን ከናከይ ሳቱሬ በፈቃዱ ዴስ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልገይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፊ ሆገኖተ አፍሪካ ኢረቲ ህርማቹ ዳፍ ዱፋኒ ወረን ያዳፍ ቀበኛኒ አፍሪካ ዲጂሩ ዳፊ ሆጀቻ ጅራኑ ሲመታኒ ጅሩ ስርና ሲመና ሚኒስቴር ኢማላቲ ገልመቤም ፍራንክሊን ከሰቲ ታሲፋሜ ከነረቲ አቦቲን ቀበኛ አፍሪካ በከቡኦኒ ወረን አፍሪካቲ ጣለታኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጉደታኒ ካንቲቦኒ ማጋሎታ አቦቲን ቀበኛ ቢየከና ወረን ካራ ሳይንስ ቲፊ ቴክኖሎጂ ቲኒ በኩምሳፊ ማለቃ ሐርካ ቀበኒ አርገማኒ ጅሩ ስርና ከነረቲ ከነሐሳ ታሲሳኒ አንቶኒ ብሊንከን ኢማማታ ቡልቺንስ ባይደኒ አፍሪካ ኢረቲ ቀቡፊ አካታ ኢማማታ ዘና ኦጂራ ሆልቹን በርባዳ ሙረቲ ዱበታኒ ጅሩ ጀልቀባ በረከና የሙ አፍሪካ ኪባዳ ወታቱራኒ ኢማማታ ቡልቺንስ ኢሳኒ አፍሪካ ኢረቲ ቀቡሂ ሙሳኒ ካን ዱበታን ብሊንከን ኢማማሚሱኒ ጀቻቶኮኒ አከጨላላሙ ደምደው ዱበታን ፓርትነርሺፕ ዮካን ወሊሆጀና ወሊነሆጀኑ ታናን ፈዲ ኡማታ ቢዮ ተለማኒ ጉቱ ረቲናዋን ፉለከኛ ድራጅራኒ ሂኩ ሂንደንዴኙ ካናፉ ዱቤን ዋኤ ኡማታ አፍሪካ ቲፊ ቢዮተን አፍሪካ ወጅኒኒ ማሎጀቹ ደንዴኛ ጀዱ ማሌ ማልጎናፊ wanjir umiti jirani Blinken. Itidabalud amisi hojibul chinsisani gudina Afrikati fi hoja chajiru ye mudubbatan. Tokofa buurat abbilet umfa jajabe suud afi. Buura wami soma inratik abenya Kenya ol chajirra yokan investigo chajirra. Tanafi ministera imma ala kesati kuta korporasyini misoma mallakatini. Karsin milioni dolara ibbasa dibahe gutumma Afrikati wirtu galme odefanno yokan data centeri ijara kanjiru. Lammafa hoggantota Afrika ol bahajira nirratti hojja chajirra. Erga President Obaman hermanna hoggansa dargaggota Afrika humani asi. Hoggantoni dargaggeyin kuta Afrika gammoji saarati gadi jira nirratufan. Kumnishani fi dibbisaddeti United Ske kesatti lenji bekumsa adda addati fi hoggansa fudatani jiru. Kana qofa miti. Giaful managesa bu urrimi sonna United States fi Afrika tabata ilomilu jedamu wajjinini. Saganta hara umudan. Gargarsa mallaqaati fi teknika akkasumas hoji umtota Afrikaati fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra.
Walgayin hoogganoota United States fi Afrikaa kun kanarratti fuulleffate ijoo keessaa hirmaannaa abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrikaa irratti taasisanii. Kanarratti gabaasa Daaran Traayilan qopheesse jaalanneen dhiyeessitee jirti gabaasuma torban kana keessaati kuno.
Wantoota ijoo kan United Statesin ibsi kennaman mala United States Afrikaa keessatti daldalattiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee diinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan United States Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexeessotaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen United States ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
There in Africa, not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize.
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniileen United States dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetwoorkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei kan biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'edha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee United States fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa kan jedhu ture.
Working together, we will advance our people's needs by supporting open networks built on
waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa United States fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasuu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa United States Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen aangawaan itti gaafatamtuu ta'an Camille Richardson akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddoo daldala jajjabeessaaf hawwataa ta'aa dhufeeraa jedhan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garu tari wufu wan gurguddo daldala fi investment kesa tokko hanqina buurale misoma katiye fanno olana bulchi sabaidan kesa tokko tae jede yada buurale misoma dimma motumma kenya kasumas kampani le dunfa kenya giddut qarra walta insat argan taun sahino luje dane United States wajirra olfama daldala walaba ardi Afrika deggeruf buurale misoma kanakka dandi sarara babura akkasumas buufata doni dabalate mallaqa angargaru qoppi ta ushe vektaramen agarsi sanijiru investment in kunis Afrikan sochidi nagde addunya keset gahe murtesa akkabattu gabato kich tokumma qabu umuf gargara jedaniru Richardson akkajedanit walgayinga gesam kunis kanof kesa qaba.
We'll be announcing a lot of very high-level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's hearts...
Wada wali galte sadarka olana heddu beksisuf jirra. Fedi fi gammachu maddisisu barban. Onne fi sammuna motahir machisun. Luguma Afrika wali tum sahara umuf. Investmenti wajirra olchu barbanna. Akkasumas, luma walgei kanarret, presidenti charra beksisa imammata gudda egu akkamaltan inshakkisisu ammaf kanuman jechu danda waan labsamu dhagawuuf hanga guyyaa sana egu qabnaa jedhan jecha biraan yoo ilaallee jedhan dhaamsa ijoo qondaaltota Biden walga'ii kana gaggeessanirraa dhaamsi ijoon Afrikaaf qaban chaayinaa waliin yeroo dheeraa hojjetaa turtan garuu yoo carraa nuu kennitan nutis waan baay'ee qabna tarii kan isaanii kacaalu kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha akka kennu gaafatan. Galmo Daawit katorban kana nuuf erge keessaati.
Obbo Buzaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbee irraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kan irrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo dhageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu arge. Kanaaf rakkoon kun akkattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaaf yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Inni cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana baree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa'aa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kana boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisotaa ta'ee mana barumsaa jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufus afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jira. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi inni mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nun fayyadu bakka nun bu'u warra jedhan kana kana booda oofsamuuf hin qabu heeriyoo fooyyee saba tokko qofaa fooyyee isa miti guutuu biyyaatu maratee fooyyeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caffee Oromiyaa gadadoo fi rakkina uummata Oromoof sagalee taatanii bakka bu'ummaa dhugaaf cimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna. Kuma irratti kan kaafne nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiisee jira. Bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetal Malkaamuusi rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufe jedhan ilaalchise. Armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbii irra turuu dubbatu.
Kanaaf dubbii uummata keenyaa kun oggoota hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanuma irratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufellee naannoo keenyaaf illee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhu irraa kaanee kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara billaa roo darbe keessatti yaada ulfaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture. Kanuma irraa ka'uudhaan mara geggeessineetu ibsa kana baasuu dandeenya.
Tarii naannoo sanatti faayee maltanii beektu waggoota sadan afran kanammoo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessanitu waan jiru hordoftu isin.
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye nimmallee asuma dhiyeenya hordofna jechuudha. Naannoo keenya rakkoon keessa jiru imalli rakkoo jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana laalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebi'ee argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennu irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanee jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gareen kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gareen miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'aan kabajamoo Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajamoo Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii adde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaficha dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Nota amma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha.
Mul'ata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Gumiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 ol akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qabxata darbe as Waashingtan DC'tti jalqaban bakka gumiin kun itti gaggeessamaa jiru Waashingtan Convention Centeritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gamme mariiwwan gaggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa naannoo White House itti gaggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kuno.
I am delighted to open this peace, security and governance forum.
Waltajjii peace, security and governance forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenya fi guddina dinagdee wal malee koba kobaa deemuu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimaan bulchiinsa Baayiden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'eef hooggantoota deebii kennan keessaa dura teechuun dhaabbata qarqaarsaa kan Yuunaayitid Isteets UNHCR Samantaa Paawer takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that? Often
yeroo bulchiinsi gaariin dhabame yeroo olaantummaan seeraa dhabame malaammaltummaan hammaate lammiiwwan gara diddaatti seena
kun Afrika ta kasance cikin sojoji a cikin ground inspired on one of them and it's just an amazing performance in some of the parts of the film and not just an amazing performance in some of the parts of the film and not just an amazing performance in some of the parts of the film and not just an amazing performance in some of the Dromun, Nagafi Nagenya Kasmas Tasgabi, Olantuma Seramale, in Sauj, Tasgabi Fiduraf, Nagamer Kanesurafmo, Bala Democracy Durat Abbasan Hankisun, Barbachada, Ulchin Cigarinis, Kanaf, Kahigudata Batajet, Hogantota Africa, Ol Anu, Saganticharat Hirmatan Kesa, President in Somalia, Gafi Halabiyasan Kesa Jurukes Mau, Fint Ali and Walkabateka in Devi Rokinan, Kachetan.
There for ideological purposes. These are there for economic reasons. There are others who are there for grievance.
Kan imma ilal chatifi falasa masiyasatif gara kana senan. Kan mo hammenya kanandura isan ragahitu gara akka kanat senan isangura. Jedan. Egan formata barbadu kessattis kunundu lallamu akka qabu isan presidentich. Mari gegefami kana kessatti abbilen democracy misoma akkasumas ijarsi abbilen agaha Babalina Fint Ali Yitifi, Jekum Safuru Kesati, Kahek Abanirati, Balinan Maria Tamera, One Nevrani, Walter Jikanaratike, Africa Kesati, Hogantun, Yeron, Bulchin Sasani, Yerowarate, Wajra get Isanibahu Didun, Democracy, Dubati Harkisusati, Gamta Africa Radrata and Gamticha Musa Faki Mohammed Hermataniro, United States Rice Minister Rehaja Ala Biyeti, Anthony Blinken, Wara Hermatike say. Karabratin Afera Mumme Ministra Ethiopia Abiy Ahmed fi jila saniti fi godame mormudan hawasni oromo asnanno Washington DC kesatti walgehin bakka istigege fo makasmas wajrale motuma kambratti hirira gege sajlani
Tigray kesa irotas gabba jurutti walit buinsi oromia kesa ammo chala tammacha fusa maddi odu associated press gaba sejra befaqadu tu qabiye gaba secha cunfet esa kuno
akagabas ni madda odu associated press jedetti yemu waldabinsi fi walluinsi kaba etiopia tas gabba u jelkabe jiru kanatti walit buinsi biramo ballacha deme motuma etiopia rakine kesa galjajira Mumichi Ministera Ethiopia Walgai Africa TV United States Ratter Gamani Wae Wali Galtena Genya Motumma Federala TV Motumma Nanno Tigray Wajinin Tasifame Yemmo Ibsajiran Kanatti Nanno Biyatti Isa Gudda Oromia Kesatti Tasgabbit Abinsi Dabala De Majra Biyiba Inana Mota Milioni Ibbato Kofi Milioni Diddamak Abdufi Africa Kesa La Kofsa Namota Tini Lamma Fatate Muddama Bala Kabesa Garego Sawani TV Hidattota Isani Wajinini Kapsa wajirti. Gare wangu sa wangu gudobi yeti, oromofi amara, wala jesafi, wali machajifu. Sababa tajaji libil bila addanchi tejirufi. Namonimo, soda aloba umsaira kankae, wan soda tanibjecha, wan odefano hinkenefi, hokora oromia kesa jirukanani, namonidu ani amma makataani, barun hindandamne. Namoni hedduni nagenya isani tif jecha enyuma isani himu imbarbane jiratuni oromia hedduni halela ienya kanara watameni akamida mani ifsu isani abani odu associated presi ifseja jiratan ana kira mutoko sadasa diddami afuri adjechara watameni namotandu ani sodomi afur kesa abban isani tifi durbini isani akajiran associated presi himanijo Namikuni yemudu batan, wantiundum tukan jalkabe, hasa milishana no tifi, polisi adda oromia gidduti tasifame boda ajiran. Itidabalut anisi, polisi nadda, milisha ganda, misensa saba amaratae ajesi. Isabode ajechan turbangutu itifufe ajirani, namoni ibatama lakamanu, kesa nigel lakisani demur afi, akadirkamaman ibsan. Jiratan kira mutoko, gare hidatota amara fanno jirabu himatu. Sadasa diddami sagal namotan gare fanno tini ajefaman heddu kesa, namotan afuri awalu isani himu. Hojata motumma satau, misensa polisota satau, basisota satau, nama Kan hundu marati, dukasa turani, jecurani, associated presiti himani, namni dukasa faisaji aman. Itefufurani si, oromoni si amari, wagaba ye wajinin jiratani. Garu akka amma kana, wallulani himbekani jiran. Bulca itti anani, anagidda kiramu, hidatota amara, fanno balale fatu. Garin fanno meshale warana tichimu kanilata ni wanta evi. Konambultota wan ittini ofirra ittisani nkamneni. Walingitanu kanjirani itti anan bulcha ana geta untolasa. Yero amma ana nisani namotan anale olla kesa kesa nirabu kani. Kumasoddomi toko akakesu mesajira nifi. Namotan juan birobar bacha akamana rademani sakata ajiran dubbatan. Anga onne motumma federala imakana ratti akka ifsayin kennine kangabase Associated Press mumma ministera Ethiopia torbandar behesa dinonni ilalcha kintali yumma kabani biya tasgabbi dabsi sudafi yalajiru jeccho isani ifsejira gabasni Associated Press kun Komisiini mirgana mooma Ethiopia gabasa iyenya kana base keessatti godinaale Oromia kudan keessatti qoranno taasisu isa ifse bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenya mootumma milishoonni naanno amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromo siviilota irratti akka ajjeechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitoota paartiin warraaqsa uummata Ethiopia paartiin tokkummaa Ethiopiaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amara mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya siviilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadha fi hoggansa paartii mormitootaa kan ta'anii obbo Jawaar Mohaammadii. Halellaa raawwatame kanaani sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 4,000 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko irraa hawwannetti fakkeessaa jira kan jedhani obbo Jawaar Mohaammad haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka dhaabbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qeerraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayina Hilataa dhimma kanarratti dubbistee jirti. Qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinaan.
Yoo kana ibsinu baafne akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira waraanni jira. Sababa kanaaf tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira. Deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deemaa waan hin jirreeti. Miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuuni dhimmi kun yaadessaa ta'e waan argineef. Hawaasni biyyaalessaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbilee ni adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'u.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qeedhaa hin buqqa'inii utumaatti jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef. Akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu mana hin qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu warri qoricha fudhatanii addaan kutu bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'u hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka garaa kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u ijoollee ni dhukkubsatu keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa daataan nu qaqqabullee hin jira. Kun bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme hawwatni fi daa'imman hanqina nyaataatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deemaa gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan citu yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuu fi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'e hawaasa tajaajilu hin beekna innuutu sin immoo sababa kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baye kutada mitan kakaba jurule jurachu isano akka oge tafayyatichi kuba qabna kumni akka busa ayro kana tibawalla je bakka hedurchi rakku kutata umatarati dararaga jira
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'aalama fudhakka jalqabe hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antoo Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.